Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talataare jitti lewru juillet 2025 yamde sappo jitti yabli ke silma e chapanay joy maison la presse ba mako don jitti non kabaruji di kikit hande woni alisi se kango sedum daw wonto boggi jande to kiro ndelgo dido bal ko nawri bangal fusugo gelle gede ngadobe politique le lede amen di ka gollidji mudum fuddi bete hande tribunal commune jeego ba jissi ba mako do wakat no do fuddi ne fuddu neltira yaade nogay jene lewru juillet ngaron fedde modo gollirgal modo kumanido kabaruji bidiide fisugol dabaji le leedi amendi hollite adadu dabaji kebaade fesedle hitan 2024-2025 le wi fedde de le hakkune dabaji milioji chapan jiddi e jeegom kannodo fesedde le tember hakkune majji ka fu chapan joyi e nay kanyu ka heban fesedde le leedi amendi wakati kurtunoji kanyu ko nande mudum ana heewi sanne yiide gidiraabe na du dindiraabe ana suuda jombaaje o yude so wakati so yimbe so gora mudum warani dum hodum fu woni darde o do nisule e finata wa amen o garab e darade fam e le journal amen gal sakrabe dum sembe kabaruji dum jokon non kiki hande bisimina modobe hedaade kiro ndirgol dido bal ko nawri bangal fusude gede ngadobe politique leedi amendi golliji mudum fuddi talataare hande bamako do tribunal commune jeego ba district bamako do wadi tiagal ko tribunal commune dido ba commune go obo wadi tiagal ko dum wadi tiagal kiro ndirgol ngangol le commune go obo district bamako do tal altinere kenyim hande ka gede de fu ana wonno yeso juge mbe le wi le hande ka gede de fu ana wonno yeso juge mbe kiron dir lamu leji ni woni avocat en lamu leji ni kamen en ka nardi kiron dir gongol ka neltire yaade ele wakati goddo kasen fa keben famtar andi ko maudu sama sikko heban en do majjuno fetan omar wagel
wakkar sappo didi yamde be fu ebe gonno ton kanko maître Moutaka Tall gonnodo e fedde no dirta pool d'avocat e borno rob ngaji mabbe baleji hejabe lamu o don borni ton baleji mudun en tagal ko be gadi minita 33 be bitto ton kaytaji di ko be darni golleji di wakati minita 10 tagal mudun geddi de fu birfiti les soudou sartondo kasen halay di de putno tonde kambe hejabe lamu be bihi sariya o bortine faabe jewto kaytaji fa gasa be jawa yalono be kani faabirad lamu o heja pelle politique de dumbi jabi den sartobe dokkibe jonte tati dum woni sariya fuditan leno gay jene lewru juillet wororndu mi citide widle ndi do altinere wotre tribunal commune gobo do bomako do o do sariya no wonno ton tiagal ko hejabe lamu be jiaka ton ko sariya bortinama fa leno gay jetti lewru juillet wororndu
maître Mamadou Camara ana goto e avocat en jingonobe parti politique en pousabe le leedi amendi o holiti wiide bortugol gol do kirondirgol ka wana baasi fu wala e mudum le wi mako fana majjum yo newnande e deda gede idi fu yalla na tewta andude ko woni dossier ngaji de fa beedron fam tar anni ko wi modou sama sik do fetan Ousmane Nyalibouli
no so man procedure si en goni do sariaji pawi do golle civil e dirtingoji e wajibi non do sariaji civil en sabi fanda tewted o yo fa gedal fu hollite ko ni hakkilaji mon habono hore mon no wajibi non kana mon fu hakke watto tiagal dun min dara yalla won tayki tangoji gattedi kasen jonde arandere an hani wadde noga e jena lewru juillet ndu nyande mudun woni ko min kebata jabo gouvernement o yidum halaji jiddindiroji non nenno sini min kollitay tayki tangoji e dum wawi dirtinede kasen fa wakkati goddo tiagal noga e jena lewru juillet ndu darani do jinginde lamu o kanyun du an wawi hollitinde ko tayki leedi yawaraji woni ko min dartata jodo hala wadde yeso
ido kabaruji fu an habedo beme ande tudo hello am Facebook na do konto X gollirgal modo kuma nido kabaruji bilido fesugol dabaji di holliti golliji di hebi wadde le hitan 2024-2025 naaru bangal fesugol dabaji dum golliji di ka fuddi bete hande bamako do don jokiti todo fa sappo e go o lewru juillet ngaro no tawere chadel kewde di be mati le dido golliji ka fu gal do gollirgal ka holliti wiide jababuji kebadi kana bunna berne san fa keben famtare anni ko kanko docteur Sidou Dara joko hore jo gal do gollirgal holliti Issa Omar Tugola do festan Ousmane Nyalibouli
nous avions prévu
de anni amen yopikude dabaji milioji chapan e jeegon si dabaji marti il faut ana hen safareji di ana pawi do sawde yata nyawuji nogay be dem bawide min kebi fandaji min tewtade faale tem der fu chapan e joy e nay batte rafindena gon le leedi men di o wadi fa dabaji kew e gi ka dum fu e tawede tidallaji ngada e sanne way torude dabaji di kanon nyawuji di woni ko buri daranade sawrude nyaw goto nango sanne dabaji chewdi kany nyaw buuje nango nay
contagieuse bovine
kabaru bilid e nyamde le lamu buram ka anati san le nyalo mo hande o nyamdu kanyum ka ana fanditi san le ondo nokku seda ko wonto ko do choggu mudum ana hewi san le wi himbe gombe tombe maro kiloji chapan joy choggu mudum yuwi uinai nay e temet e nay dum wari uinai joy temet e didi sefa kiloji ma gauri kan uwi uinai didi temet e nay dum wari uinai tati e temet e jeegom e buddebe sefal nyalo mo hande o essence kanyum ka litre mudum ana yeye hande temet tati yuwi no tem dere e bud chapan joy dum wonno ana heba libbi seeda hande yibel gombe on do nokku kanyum en kan wada noddan fewde lamu kobbe tinno faabo dum en le leedi amen di le hitan 2024-2025 hultama wiide ko buri ton ngaji tem dere noga e jetti doroguji dum woni ko nanga urto fedde ne noddirta office central des stupefiants be daade dum du yimbe le teme didi chapan jeegom en kanyum en woni nanga be dum woni yimbe koyde mu en woni kabaru bilide e yojgol na du sodde doroguji le leedi amen di holitama wiide tawede imadaraji kun ngadaadi fewde e hawdo doroguji le leedi amen di ka fu nya bamobe dorogul nyende fu buri be daade jokolbe kanyum buri hewde hen sanne do fa kemen famtar an ko esita jara heban em do majuno fitan modu samasi
gullirde woninde podde bonde dun OCS hultiwide raison gaji wudi fuf matude ti alaji kabar drogue yo bamako sikasso segu kita kay e buguni jamare bamako e kita hulti das dabreji yalla buytude naturgol drogue gaji de
abisron no yalla
hebu gol no yafri droguji de watta so yembe ana bama di san joda halaji ana han wadde fewde majjum do telefaya to do rajoji yalla yembe ana heba humpintinede do kuttaje ko wondo majjum sarabe ana han ko hayba suka mu en kanon ko be so wawi tawtande jokolbe ko gol hakkile amin ka en wayi buytude san yarugol doruguji di neddo do fu nanga do ana yeye dum an han jukke nawde
drogna sombina alhaliji kewdi to bamobe be hono sefade kanyun tan e ko nande mun en no holtiri docteur mahamadou koulibaly mo sesref bankas holti wiri dabare famin gol haybe be hani huncinede hore
on peut aider
medem baawi faabaat ben do yimbel ele wajuji tuddugo toruji di fu ana wayi wadde dum sabi nyawuji wontom ili de bamgol doroguji so nyawdo yotti kemen min juinan dum mi landondira e mudum mi kollita dum du torda ko bamgol doroguji de wa yottinde mo ko wa yottinde challal mako dum pamo nobe dorogu arande jaltube hen kanyu en du ana wawi wajade be homo fu won darne ko wawi darade e to bawde mudum du haa
e wi office central stupefiant golli rahmaninde podde bonde tepande jeddile temedere modobe podde be fuf yo hakunde dubi sappo e joyi e dubi chapanne e joyi noga joyli temdere yurobe joyli temdere yo baliki denno gudirde na hasindini faaba sarabe sukabe yalla wawande habbo podde bonde de
sukabe temdere chapan joyom egube ude jonde mu em nokkum mi noddirta nema bugu de le lamu masina o hultinama dum lokama joyngaje odo faaba muya ka fed eglise gondo le ondo nokku kanyum en wadi dum le faaba muya sukabe gombe leedi etats-unis e do windi le imadaraji mabbe landinde jul mabbe mi noddirta noel
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e leede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Leede amen di si fina tawaji kewdi ka ana yi wakati wakati kurtunoji ko yoga e majji ana sudude jombaajo o yurto gidraabe mudum na du dindraabe mudum wakati so yimbe jo goro mudum warifa waranimon yalla be keba kalsi o do fina tawa kale bale sa halid amen di buri mater san singa yogaaji du gondil bale leedi amen di ana wada dum lewi dunki andan be kabaruji bidi fina tawa idum wawi sembinde jilli hakkune yimbe idum wawi du latal sababu san wartirde jam kan huntondirde yimbe halima ya tara won kay banen do hen kede umar wagol modu samasi
suudude jombaaje o wakkande sakkititoɓe ngarini ɗum de yo ɗum fina tawa leleydi meɗen ndi hewɓe an gadɗa ɗum du kanko noddirte ɗo Boubacar Dembélé suko jokkole kurtiɗo ko ɓooya ko o wi ɗum heɓinomo jaati
dindiraɓe jombaajo dembo o majjinamo ndardan yoɓe joɓe yalla omo yoppite tawagal gamen ga ndeno eli oɗo kabar o imadaraji kewɗi min gaɗi yalla mine kewta genda o ɓe dardi min ujunaji sappo ɓe kawli du ujunaji tati
ko ɓuuri wede fa tawa jombaajo o yo giɗiraɓe muɗum cuɗta ɗum wakkatido a tawa yo dindiraabe mudun non suudobe mbiyan so jiana katan tottata jombaajo o so wobbe kolliti wiidiyo dun jeleede tan non wobbe do kolliti di wakkati ji dun yanni jaati
do ne ko 2 million
saato men keba million goto saato men keba unyaaji malle hemere min kirsan bali min jambinan kabar mudun min gana rewbe bolbe min chaahibe min jogi ngari kamba dun min wajjiminda yo kals kewdo yobbe saato min tawtan ko buri jaatu unyaaji temdere le kaltilal ngal saato min jabanan dokkal boisson ngaji e mbalu sabi yimbe len ngal da bawde ndarudi talka yobba unyaaji temdere be dadi am sadaji di wodi le dogal ngal siki wala hewta feyi buri kals o
andambe kabaru fina tawa kollitiwid nokku fu no dum worri non yo dum hunde ko beydata jilli do hama jaje sango andando kabaru fina tawa
tradition établie
dum do fina tawa dum wodi gila boyi fanda mudum do singunde gondal la hunde yimbe ko buri hode yo kabaru yimbe le mbarobe duubi dewgal la to sababu kawra la hunde gube didi fadi jombaajo o natali dambodundu yimbe jahanna to jombaajo gorko o wajimbinde yo datna alhada yo honi choggu gondal la omandirbe
prix de l'union avec nous
odo andado kabaru fina tawa wadi noddango feude jamaade tinno jokkito dido golleji ka dum e tayde fu fadi jamaade jabbintina dum
kanaabe do mi kaddete kabaruji amen de kikide hande hono andir don fadi jaye fe nokdo e sera eter amen de wona jokkitaade assalam tra amen magazine toutes les femmes du Mali nyaroma hande o anayowi e do ko yopugol galle mudum fa laaba leedi amen de rewbel hewbe nyaroma hande o kanyum en ka suuto to fa laaba yop galle mu em hodo fu sabbi bini dum aisa hono fu dum sabbi bini dum aisata jara tewti andude dum kede Ousmane Nyaali Buli kan e mi horen kireja
yalti suudo am lebbi didi tay fay goto andana dum
don yo seeda fo debbo goto ciutido lebbi kewdi joni o mbido pati inde mudon ale tindini wide wana mere wadiri don tawena hakkilaji himbe hewbe rewbe hewbe mere mere tan juppita ciudi mobben tawe dadi le kantido fu gala
mi e mako tampidi minen gaddi bobba imma amen faano alla newnani mo jonkaane o hebi seeda o yo bomo debbo goddo min mi siida tan woni ko habbani kam yambere fu wada hem etiketu makotu chagal mudum na debbo mo bamoy goddo kasem to waddi o kurtunoji mudum di si yambere fu ko waday wala hin don immini bilisa am so njoppum galle makko o lebbi didi
to bamako do yaade kay yottaade segu himbe hewbe kolitiwide debbo wana mer tan yoppirta jom suudu mudum
rawbel hewbe so ana andi worbe mu em wala bawde san wakati fu atawam basi ana hakkuna mu em debbo o ana wawi yaltude jaati suudu mudum saatu do atawam gorko o darta ko woni darde mudum bangal holtinde debbo o nadu wadande mo ko yidi debbo yalta suudu mudum ka wana dabere rewbel hewbe hebata teddawuli galleji mu em sab mudum metti ana way nadde hakkun mabli galle
kanon e wi andindo kabaru fina tawa seydu jabate kondo to seguto sababuji ngadoji farebe yogabe njoppo ciudu mudum wakati joni o ku buri hewde fu a tawa dalili fu wala hen
fina tawa amen ka yama debbo lato munyo ngado amen do hande rewbe yoppingol do lawol fa laabi e kolliti wiide kambe worbe fu be potum be jida yamirede wadde fey hunde debbo yida billare nokku futo billi o yaltam dun ne wana sababuji mbawdi gondinede
suutade an hada le sariyaji mali e wi juju Ibrahim Khalil Touré tumbande teme tati tato rd do sariyaji himbe e galle holliti wiide wajib non debbe gorko njoddo nen yoppugol suudu an wa ilatade sababu cergal e wi makko
dans le contexte
so wom e bamondirbe joppube galle tay dalil fu wala hen e do wawi lata sababu cerango jaati mo goto e mabbe ngonga mudum tawata ke him so debbo o kanyo yalti ko wawi hebude fu o hebata kasen o wawi do jukke jukngol ngol suka e makko o wudintinte dum fala
des enfants
e wi andino kabar ne da ko Abdoulaye Kone suutade wana dum woni ko debbo hani ardade wadde sini hebi tidalla
la premiere
debbo neddo mo haltidita arande yu ina mudum kay gidraabe mudum so won chadele ko o jogi neddo mo han tewtude mo haltidita e mudum tafoni woni inniko nado gidraabe mako so jokki goldo lawol ka ko heewi hen fu cerango yaltata hen saatu debbo ana wawi yaade galle mu em heddo to ko Allah muyi dun do ana wawi latar sababu cerango
divorce
sini neddo suuteke heddo woni ko jom suudo mudum hani wadde do sariya juju Ibrahim Khalil Touré note ke gollandol
le voix de recours
lawi mbawdi jokkede so tawi goto e bamondir
maɓɓe yoppi goɗɗo faa laaɓi. Ana naɓɓude ɗum sariya nadu wadde bindol ngol hollititta e muɗum no laaɓiri, wiide debbo nadu gorko yalti suudu muɗum tawi dalil fuu walaa hen. Mo huissier gooto tawi koyto faa hollita wiide o yoppaama.
Diina alsilam en e chrétienne fuu ana ngoni dow hakkille gooto dow kabaru suutogol. Sini ɗi diinaji ɗiɗi fuu ana kadi o golle ɗi koltiwide caggal jooɗo haalaaji. Debbo ana waawi wirfitaade suudu muɗum tawi kaɓɓugal fuu waɗaaka kasen.